Cel mine vare, mulți site, panoiohke, cel mine vare, cel mine vare, samsarne, Caston șente, caston avanțe, mine site, cel mne vare, veie, 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 puca se veie, crasna șilie, ele, 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 cel mne vare, moci site, he 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 le 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 le